We go, MRIs, we go, Emily Nalo, we go, Jamie Music House. Tukume Uganda we tujizimba, tusavire Uganda we tujiwabula, tusomese Uganda we tujikuma, tuwanire Uganda we tujientertaininga. Loza kokuleka o Uganda, emirembe je Uganda, ebyana bya Uganda, emere ya Uganda, amata enkoko matoke ge Uganda, akalo eshabu muzigo gwe Uganda, amayuni esuje chinyebwa che Uganda, kasava wa Uganda, laisi wa Uganda, obusinja bwa Uganda, Yembela Uganda, banira Uganda, no wesuli njala sigala nkuma Uganda, kubange chamazima zenazali wa Uganda, bamina bachala tukolelele Uganda, abana tubasomese wakwagala Uganda, chituka kodako wakwagala Uganda, savaranyi webali kuranira Uganda, emiri nalo ndio mujasi wa Uganda. We go, tukume Uganda we tujizimba, tusavire Uganda we tujiwabula, tusomese Uganda we tujikuma, tuwanire Uganda we tujientertaininga. Afande musei, tukwebaza nyo kukume gwanga lyaffe. SFC commander, afande mugisha kukuma muzei waffe. Afande muhozi, tukwebaza nyo kukuma majega waffe. Polisi ya Uganda, tukwebaza nyo kukuma bantu waffe. Kukume bintu byaffe, kose mali yaffe. Dola za gala, sente zikola na yesuva mu Uganda. Loza kokuleka o Uganda, emirembe je Uganda, ebyana bya Uganda, emere ya Uganda, amata enkoko matoke ge Uganda, akalo eshabu muzigo gwe Uganda, amayuni esuje chinyebwa che Uganda, kasava wa Uganda, laisi wa Uganda, obusinja wa Uganda, ume Uganda we tujizimba. Tusavire Uganda we tujiwabula, tusomese Uganda we tujikuma, tuwanire Uganda we tujientertaininga. Yembela Uganda, banira Uganda, no wesuli njala sigala nkuma Uganda, kubange chamazima zenazali wa Uganda, bamina bachala tukolelele Uganda, abana tubasomese wakwagala Uganda, chituka kodako wakwagala Uganda, savaranyi webali kuranira Uganda, emiri nalo ndio mujasi wa Uganda. We go, we go,